Lento seqala sibancane bethu umlilo abalangabi nomndeni sosekelwe abafazi and usayinikwa abaphansi. Yes, of course.
Sifiso sami sokuthola umsebenzi, ngifunde nje ngiqede isikole. This is a bad thing, yo. This is a one she ain't even. This is a bad thing, yo.